Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman ifikisha fa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman ifikisha fa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God.
Usually keep us over me. Uwani tapiga misita koma miye. Najua uko badona miye. Wendi ya mwene nyaga adona iye. Giza liki pasuva miye. Uwani tapiga misita koma miye. Najua uko badona miye. Wendi ya mwene nyaga adona iye.
My bread for days. Singizi nikisikia sijawai kosa base. Kinenge nikisikia sijawai kosa plate. Vile naweza repay daily na contemplate. Kwa nini nisijachishe? Vile we come through visufficient. Kando nikizima una grant wishes. Na ma offense kikamko kwa defense. Unani defend. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana uja uja waini weka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo.
Usually keep us over. Uwani tapiga misita koma miye. Najua uko badona miye. Wendi ya mwene nyaga adona iye. Giza liki pasova mi. Uwani tapiga misi tako mami. Yuwa uko badona.
Zifanye mimi ni kuignore. Tangu ni form, umenitolea form. Nikirudisha mkono, weba dondo na ni give more. Nikiwa low, weba dondo na ni give up. Unani charge, jaja na nguvu zingine ajab. Alpha na omega, hakuna mwingine above. Tell me who can do what you do. Siyamini binadamu, I believe in nowhere to do. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu, mikuweka on board. Nisuko suko ikikuja, wendo na control. Wendo na nichunga, mimi mwana kondo. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu, mikuweka on board. Nisuko suko ikikuja, wendo na control. Wendo na nichunga, mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo. Mikuweta fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God.
Adonai.